ngozi yako. Napenda nywele zako, kusema kweli na kupenda. Napenda rangi yako, napenda ngozi yako. Napenda nywele zako, kusema kweli na kupenda. Napenda kimo chako, napenda figa yako, kusema kweli na kupenda. Napenda lika lako, napenda kimo chako, napenda figa yako, kusema kweli na kupenda. Napenda mwendo wako, napenda pozi zako, kusema kweli na kupenda. Napenda sura yako, napenda mwendo wako, napenda pozi zako, kusema kweli na kupenda.
Unajua binti, mimi na kupenda sana. Roho yangu na his itatulia kama tukiwa pamoja. I love you, I need you.
Mila zetu za Kiafrika, msichana sio rahisi kumwambia mvulana kwamba anampenda. Na kwa ngumu sana, lakini kuna kuzimia toka a long time. I love you. I love you so much. And I want you to love me too, the way I love you. I love you. Mwah.
Thank you, baby.